Tafuta, mimi nimekutafuta, hakuna, hakuna dalili. Kujuta, kujuta, haitaweza punguza huzuni, huzuni moyoni. Amani kule kule, amani pale pale, amani kote, can if anybody. Amani kule kule, amani pale. Amani kule kule, amani pale pale, amani kote, can't see anybody. Amani kule kule, amani pale. Niende, niende wapi bila we, bila mpenzi. Niende, niende wapi. Niende, niende wapi bila we, bila mpenzi. Niende. Nilifika Cape Town kidogo bila wewe kuwa kasoro. Hata kule downtown my love, I couldn't make it. I saw your face on everybody. Mind playing tricks on me. I'm always late to the party. Tell me, what could this be? Amani kule kule, amani pale pale, amani kote, can't ask anybody. Amani kule kule, amani pale. Amani kule kule, amani pale pale, amani kote, can't ask anybody. Amani kule kule, amani pale. Niende, niende wapi bila we, bila mpenzi. Niende, niende wapi. Niende, niende wapi bila we, bila mpenzi. Niende, niende wapi. Amani, amani. Manya, 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 manya.